Yo. Ndicinga nzilo ngiqeqeqe ndiphekwe kahle ngqondweni i-rhymes zam zivutha phe ngathi zibase zogweni zitshisa basesonweni zivezo mrepa bawiki ngathi zimpathe trongweni xa ndibambisiba ndimi general entsembe ephepheni konongoloza etrongweni kukhale sam isicathulo gcwala xa ndinemaqongeni ndinako ukuphuhlisa umculo xa ndivibit makwetini yini tini I speed the heat when I hit the beat bhekele umamele xa ndibamba imike babhekele vele soze banimele zixhoma qhitha zikhetha zitakataka kokwasele naweli bhinqa lirhelerhele nikalipushi ngamabele for what I need I always push I mean speed ndisikwele so this year I thought by now I'd be known by the world yafika iCovid ngevudu I felt so locked and so down you better watch out niggas yeah I'm here for the crowd ndiyadlala mzanga ngaloo nto I came to kill this beat car the weakness yidisease kuye msize ezininzi better be wise condomise the disease ingakhlizi again ndiyibhoza siphithizele uzulazula oza kumi zobuza ubona zokuzuza mhlawumbi impama o iguza ndinenkenkqe tyhini imfuza ungazi ucinge ndizokuza ndikule ngqale ncoko
Yo andifikile fuwa ndinakusithemba bleke sokuwa ndibrekhu yasiva ndibafakele istresi hambe kancine ndibhea to flow ndike ndafike ndikhile stage khala abantwana mamela kudila kho ndibithini kwatsaninephinde sikhophi flows ndiphethe amakhitsi amayi-two ndiphethe imicela mayi-two let's take a decision go to the bank I still some cash afuli nokuba ndilikisa for life undibasekacide I take your shit then you go to my room ndimnike d t u p afundisa keep the speed with sick flow they know I'm the boss when it comes to flow I slide on the beat like I'm skating on the snow no no crazy hustlers buza la bayasazi ngapha nangapha bayapapa when I jump on the beat my nigga see you's killing it you're feeling it now you're trying to bite it fuck it
I'm on my way up itacha lamlin petho kwaqana I've got a mom who's a fan yeah she's my favorite fan I pray to God make a plan so I make my mom proud and happy yeah she's my favorite lady cause she know I'm not lazy I take a repeat that I meet with it and make a big hit I hope you feeling the heat bulin debe umamele clever take a seat uqaphele usondele love feel the beat zayibulala le hit kalong da flex I'm na gqithi da relax I'm na food angikhamazeli ndi bright angofinya food ngibhida gqithi angigqibeki ngafunga ngihlathi ndaphehlelelwa ngeflows but nobody knows that I'm sick with flows I'm like the holy ghost
I'm like a holy spirit see I'm rapper but blessed you better take some notes when I'm speaking you say to your peers rap think you must be kidding I'm kidding I'm the dopest I mean it you better come through if you got something to prove but I'm betting you when it comes to this shit I'm too dope I'm too smart comes to production rapping etc and yeah excellent if you sing dimu chocotela busanga